Senantolantan bunagun kan diɲɛ kuru kara ɲɔgɔndanba Coupe du Monde Qatar san wɛrɛ 2022 eliminatoire ko don a tile 4nan min bɛ Mali ka kulu kofɔ o tana kunu kari Octobre kalo tile 10 san 2021 Kenya ni Mali ye ɲɔgɔn sɔrɔ Nairobi Kenyakaw fɛ yen. Kenya binna Mali ɲɛkɔrɔ kanankolo celu kelen Mali kanu na. Halisa o kunu kelen na Mali ka kulu ɲɔgɔndan tɔ kelen eliminatoire ninnu hukumu kɔnɔ tile 4nan ko don Uganda ye sebaaya sɔrɔ Rwanda kan celu kelen ni kanankolo. Eliminatoire ninnu tile 5nan kɛnɛ kan Rwanda ni Mali b'o tan. Tile 6nan Mali yale ni Uganda b'o tan. O ɲɔgɔndan fila bolodalen don ka bila Novembre kalo nata la san 2021 na. Nka yan'o cɛ tile 4 tɛmɛnen kɔfɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Mali bolo kuru 10. Boko 4 sebaaya 3 filɛ nin bin 1. Jɔyɔrɔ 2nan o bɛ Uganda bolo kuru 8. Jɔyɔrɔ 3nan Kenya kuru 2. Jɔyɔrɔ 4nan laban Rwanda kuru 1. Ka bɔ senantolantan bunagun kan ka kuma sanfɛcɛliw kan basikɛti ko don Mali ka sɛzɔn 2020-2021 o final Coupe du Mali hukumu kɔnɔ minnu bɛ cɛw ni musow kofɔ o ɲɔgɔndanw tana sibiri tɛmɛnen Octobre kalo tile 9 san 2021 Palais des Sports Salamatu Maiga la Bamako. Cɛw fan fɛ AS polisi ye jɔnjɔn ta ka bɔ AS Mande ɲɛkɔrɔ. Musow fan fɛ Joliba Athletic Club ye jɔnjɔn ta ka bɔ Stade Malien de Bamako ɲɛkɔrɔ. VOA Bambara tɔgɔ la Bamako. Siaka Traore ka laseli don.